I'm in love with the music.
Ladies and gentlemen, Chief makes
number one, two. They fucking lie.
MBS.
They mother.
Mineral boys.
This is 408 Empire, high class music.
What's my nadan?
YBS.
What you did then?
Young boy.
What's that day? Yeah. If you live in Vento, Zele Monshila, open it, you want to do it with that Chamo Conshila. She caught the air, won't know that when that you chop out to a cancer, why is that to a sansua? Mwevi atikalo tekanya. Ateka matako pancha kanu wako tekanya. Ngawa imiaka mbongolo tawa. Iyo ni type kaba pingila ni mpua yangu fuwae. Fuwae. Sapika, kusapike. Sapika, mpua yangu fuwae. Fuwae. Sapika, kusapike. Sapika, mpua yangu fuwae. Sapika.
Uli pe? Uli pe? Uli pe? Uli pe?
Alikwe.
Yeah, baga.
Sapika. Sapika. Mpua yangu fuwae.
No more shots, little sucker. How you taking shots and still miss, little sucker? I am not your lover, you're my child, little sucker. When you act up, I'ma eat you up, last supper. Flow too blessed, got a Holy Spirit on me. These niggas keep hating cause the chick got him running. Funny how I'm taking over the game without trying. Yeah, I'm taking over the game without trying. Woo! You never queen, nadi landa kale. She fire, she bele, she nanga bena mutale. Plus, nali tupa na machiki fulu. Eloi, what we say, no mungulu fulu.
If you live in Vento, Zele Monshila, open it, you want to win with that Chamo Conshila.
She caught the air, won't know that when that you chop out to a cancer, why is that to a sansua?
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha, kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawa.
Iyo ni type taba pingila ni mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sapika, kusapike. Sapika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sapika, kusapike. Sapika.
Mpua yangu fuwae.
Risky. Yeah.
Ati imwewa mudala. Na mimwenefe ili nsomu ebo. Nina kuona kudala. But inezoona mungo zani kaila kuwai. Zine kelo nipeze kana junta muja. You don't know me ninga nkale Jezabel. But mlungu anani pasa mfeshi ya good girl. Hire ESI, Brisky nija. Sate tu sate seo nipate tupate. Ni wabambo pasande mwene tisowe la mukate. Cut love ishi madansi ya wa makishi ma flying fish ya mweka umweko kamunate.
Nifi mivi mvento uzele munshila. Upode tiwandi we mutacha amo kunshila.
Chikoti ewa unobe wembia chichapo tuwa. Kanso, why is that to a sansua?
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha, kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawa.
Iyo ni type taba pingila ni mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sapika, kusapike. Sapika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sapika, kusapike. Sapika.
Mpua yangu fuwae.
Sapika.
Uli pe? Uli po vede pe?
African real bass, yeah. Kesheni, mwilu wa nintu malokesheni. Si atuna inentova mapi. Miss Mavela ilibwani na ningate mampi.
Wabwa
Sende chitapa mwidabwa.
Wabwa
Gana pena ndiri chinangwa.
Wabwa
Ilishani chirishani ilibwa.
Wabwa
Wapuwa ilishani na uluwa.
Wabwa
Kukupange mputango la sapika. Ronaldinho no Messi wonsenda pika. Tene kamela batuwa iunkopela. Watesha bola debora chomba sokela.
Sele munshila upode tiwandi we mutacha mutacha.
Chikoti ewa unobe wembia chit. Super
Mwevi atikalo tekanya.
Ateka matako pancha kanu wako tekanya.
Ngawa imiaka mbongolo tawa.
Iyo ni type taba pingila ni mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sapika, kusapike. Sapika.
Mpua yangu fuwae. Fuwae.
Sapika, kusapike. Sapika.
Mpua yangu fuwae.
Sapika.
Uli pe? We both very pe.
Alikwe, alikwe.
Sapik, sapik, sapik. Fuwa yangu fuwae.
Bago twin, twin, twin. Boy zero, you sucker, what's up, what's up, what's up.
Yeah, yeah, yeah. Brisky,
Brisky,
Brisky.
African real baddest girl, girl, girl. Deborah,
Deborah,
Deborah. DJ Mo.